go. Nipo tayari kufa kwa ajili ya hip hop. Napata mzuka napofikiria hip hop. Acha pop, acha rock, naongelea real hip hop. Get down, don't stop kama una feel hip hop. Nipo tayari kufa kwa ajili ya hip hop. Napata mzuka napofikiria hip hop. Acha pop, acha rock, naongelea real hip hop. Get down, don't stop kama una feel hip hop. Nipo tayari kufa kwa ajili ya hip hop. Tayari kuwanyuka na ubadilisha hip hop. Hamna mziki unaonigusa kiakili ka hip hop. Hadi Arusha na wakilisha hip hop. Bora nipoteze mali, gari au mshiko kuliko nipoteze daftari la hip hop. Muziki watu weusi tuliobuni wa hip hop. Kikanuni na miko ni utamaduni wa hip hop. Kujiendeleza hasa ndiyo dhumuni la hip hop. Sio uvumi, kuna makampuni ya hip hop. Wabanaji wanahusisha uhuni na hip hop. Ili mradi kuzuia uchumi wa hip hop. Mimi nachagua hip hop sababu najua hip hop. Ndio maana nimeamua kufafanua hip hop. Ni muziki wa ukweli na uwazi. Kuku kapanda baskeli haikushangazi. Yep. Nipo tayari kufa kwa ajili ya hip hop. Napata mzuka napofikiria hip hop. Acha pop, acha rock, naongelea real hip hop. Get down, don't stop kama una feel hip hop. Nipo tayari kufa kwa ajili ya hip hop. Napata mzuka napofikiria hip hop. Acha pop, acha rock, naongelea real hip hop. Get down, don't stop kama una feel hip hop. R&B haipendezi bila vesi ya hip-hop. Magazeti haya uzi bila kesi za hip-hop. Domana kurap sitoacha na asira na hip-hop. Kama mifa nani basi nye hadhira ya hip-hop. Kama mideva nye saitimira ya hip-hop. Kushirikiane kama timu ya mpira ya hip-hop. Tayari hata kwa zali kama askari wa hip-hop. Kama vipi tunaunda serikali ya hip-hop. Mimpishi wa hip-hop. Mwandishi wa hip-hop. Kila saa, kila siku, kila wiki na hip-hop. Nafundisha na hip-hop. Naelimisha kwa hip-hop. Na hamasisha na odatisha na wakilisha na hip-hop. Mindo simba wa hip-hop. Bingwa wa hip-hop. Hakuna MC anayenishinda kwa hip-hop. Zaidi ya malazi na mavazi na hitaji hip-hop. Baada ya Mungu wazazi na washikaji hip-hop. Nipo tayari kufa kwa ajili ya hip-hop. Napata mzuka napofikiria hip-hop. Acha pop, acha rock, naongelea real hip-hop. Get down, don't stop kama una feel hip-hop. Nipo tayari kufa kwa ajili ya hip-hop. Napata mzuka napofikiria hip-hop. Acha pop, acha rock, naongelea real hip-hop. Get down, don't stop kama una feel hip-hop. Mashine ya uspime ha, mna mziki mungine ka mina kipajisha hip hop itikadiza kama mfalme aliyekosa tajila natengeneza doo kwenye shoza hip hop napo flow wana blow mimi sokwa hip hop so mwanafunzi mimi ni pro wa hip hop itafuta albamu yangu kwenye stoza hip hop mini hustler wa hip hop weni customer wa hip hop tengeneze mshiko siyo uhasama na hip hop kote ulimwenguni kama umoja mataifa hip hop ndo maisha sije mtu kubabaisha. Hip hop ndo maisha sija mtu kubabaisha.
Nipo tayari kufa kwa ajili ya hip hop. Napata mzuka napofikiria hip hop. Acha pop, acha rock, naongelea real hip hop. Get down, don't stop kama una feel hip hop. Nipo tayari kufa kwa ajili ya hip hop. Napata mzuka napofikiria hip hop. Acha pop, acha rock, naongelea real hip hop. Get down, don't stop kama una feel hip hop. Nipo tayari kufa kwa ajili ya hip hop. Napata mzuka napofikiria hip hop. Acha pop, acha rock. Don't stop.